Wanasema utakuja nikimbia, utaniacha. Wanasema utakuja nitesa, moyo utakuruka.
Wanasema utakuja nikimbia, utaniacha. Wanasema utakuja nitesa, moyo utavuruga.
Wajiane tukipigana mate, hapa tu ni mapenzi ya dhati. Baby njoo
nibembeleze, nibembeleze. Baby njoo nibembeleze, nibembeleze.
Baby njoo nibembeleze, nibembeleze. Baby njoo nibembeleze, nibembeleze.
Kuona a man so good, a man so sweet, a man so perfect. Sigya why kuona a man so good, a man so sweet, a man so perfect. Nani kiukua ni wewe ndiye daktari wa moyo wangu baba.
Kila unaponishika kama nimepigwa na umeme, kila unapoondoka yangu dunia inasimama. Mapenzi yako yamenipa amani, kwa mapenzi yako sihitaji tamani. Bibi wengine hata sitamani, basi my love njo nikubembeleze.
Baby njoo nibembeleze, nibembeleze.
Baby njoo nibembeleze, nibembeleze. Baby njoo nibembeleze, nibembeleze.
NinjaPhoenix.com.